Okukiriza gwe mbuliro gotozikiza
Genesis Magic Beats
nga kuyimusa obuna kubwejje mu kati okalubenge kino tozikiza moto gongeze ngafumbetamu Yesu mu synagogue banji bamujirega nga bagamba tono tetumanyi mulalo banywa ako tonto byanyumya tetubifuna mu mujewo ne bamunyweza abantu bamugobana yate teyazikiza enjiri yajibulira na manyi teyalekera yatambula yakibuma nenda kuzozali zinyiga yayita mu bulume mpaka reya wangula ebintu byetaaga lo simanyi kyobala naye kyensaba gweremerako boogera ne baseka naye gwe saba nnyo mukama akuwe maaso gasse ku Yesu omuliro agwongezi gwake
va mu biroto genda ogube ebiroto
ennaku zinyiga naye guno omuliro toguzikiza
va mu biroto genda ogube ebiroto
ennaku zinyiga naye guno omuliro toguzikiza
Wateza kakomando nga tolinamu Gane renti tolinamu Neye chokulia nga tolinamu Uboruganda tochivamu
You go hard or you've got to leave the chest Stand your back from the fight or you stand and be the chest Push harder or you push less Be stopped by the people or you stand up as the rest Yes, homie ya imba munti zine zina kuzinyiga Neyenze chema nyingo ni mieso wangula Esimbie fuse ya kukwekula Niye mkamoyo takulise ajira mbwati na gawirida Carry your canoe and run into the darkness Chris Rice ya kugamba nange kakukakase Mubuli chokolava mugumu Esubi jambu senga heriko bitate tolivuka mu
Vamo biroto Genda ugobe biroto
Ennaku zinyiga naye guno omuliro toguzikiza
va mu biroto genda ogube ebiroto
ennaku zinyiga naye guno omuliro toguzikiza
wateza kakomando nga tolinamu nga ne renti tolinamu
a Genesis Magic
Beats ogw'oluganda tokivamu
my prison team will raise raise up and you hit Genesis Magic Beats. We out.